ajitayagaliza abalala dala musisi wansobera ogumululu gw'ekibuga kikyoguleka oswala dala musisi munnange onaali anooli ali abaalugera ddanyo dala musisi weeswaza emikwano gikugwako olw'omutima omunaku ennyo oyakola mu paaka olw'omugoba osikulimbanewa musisi wa boda anoomuteekako ng'omusolo omuzibu musisi wa takisi olw'omugoba ontipaasa emalako ab'okupaaka yadde ab'ensalesale tobalaze wagenda kuba miziki neekye nkukakasa simanyi nti omala kukanfe naawe
Chocolate, go swallow. Tell them to see me now. When I land, all y'all have a look.